mkokoro bula mvunyu moli na sente mvuka munange wosumagirwo wedde
wewega yaliro dulwa olemererwa okukola tolina mirembe
enkumbi eyo giraba mu abanyoma emirimu etutumula egitone ng'ogikudde n'amaanyi nyiikira okole topowana kusaba sala oluggi luggule mukama atunula eri mu ndayi tosuula naswala kubanga by'oliko by'amakulu munange byokola biri kuwesa n'essanyu bano wano beezimbye kubanga baagala okola gwe zubeiri amagezi ogateeka mu zaalo keera ku makya omutwalo gwandibadde gwa kapito okuteeka mu ludo n'ebyomunju n'obitunda wandibadde n'amagezi ng'okukeera mu zaala waakiri ogula enkumbi omulimu gulunga netonyoma mulimu okukola ogwa kipisi tonyoma mulimu okukola ogwa paani tonyoma mulimu okukola ogwa menvu tonyoma mulimu okukola anti woliva okufuna ekyo kye wali wetaaga n'enyumba esooka n'amusingi
weweega yaliro dulwa olemererwa okukola tolina mirembe
leka okwegomba bambi abalina taata basooka kukola okuzifuna
weweega yaliro dulwa olemererwa okukola tolina mirembe
gundi yalina anti ayagala okola munange teweraba kulwakyo zunga nesamwa n'abawala kati sebo bakwanibwa sente olufuna ekizibu ataaka abakizigu nkuwadde ekizampo munange nedication teweegulumiza sebo ate ng'olemu okola sansanya mpola nga wobale ziyingira n'okwezimba kitufu gaba magezi ofuna otya ekikumi nga toli mulunzi wa mbuzi n'obukoko obuto kale niwe kabaka mukamamira amagi n'ofuna gwe ekikumi muve mu kwewuluntaza muve mu byekyeju munange oli mukula emyaka gikuyitako lumwandi ezimbidde ate onyoma byokola n'odda mu banno n'okeresa ng'ogw'okusaawa ku nguudo ogwo nze sikukola kyekirese n'obwavu buno buli mu ggwanga muli omu yandibadde nikyakola
weweega yaliro dulwa olemererwa okukola tolina mirembe
bweolemererwa okukola olidde mu pipa batuze bannange ekyo kiruma
weweega yaliro dulwa olemererwa okukola tolina mirembe
ekinsobera abamu musiiba mu bbaala ne kinnuma ate mukwirana n'ekyobubbi ne muleka okukola ebintu ebiyamba n'abaana emirimu kati obwabuloka buliko sente kuba etafaali mwana watulizimbye mu ggwanga tewenyoma ate ng'olera engalo obunani guno omulembe zaakenze ngutadde mu kkola okunyoma emirimu ku lwange sikiwagira n'ezikookolima bagamba gaali magi n'abali obulungi balina gye baava
weweega yaliro dulwa olemererwa okukola tolina mirembe
tunyiikira okukola tufune gwe ku nsimbi bantu bannange tuve mu kulera engalo
weweega yaliro dulwa olemererwa okukola tolina mirembe